From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 182nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Our dear brothers and sisters,
we are in the 182nd semi-annual conference for Latter-day Saints Assembly. President Thomas S. Monson, our da in share mano. Ama me kwa ise mindi mwenim. Yachia obia a yamani jumedi ebi. Ewo in share imu. TV 4, Radio 4, Internet 4, and Satellite 4. Yes, so the general authorities, no be a kwaba. And you know, ya de beshas here, no, ebe ye tabernacle kwa fo, and you, Mark Welbeck, Richard Elliott, and Andrew Usman, edano. A kwa no, ebe bie, ishiye mano, and then you, a freno. All say what is true, and well, now I'm too young to the morning breaks. Now, I'm a elder Marlon K. Jensen, as a church historian, Ebe Maya.
Oh, Heavenly Father,
we're
grateful this morning to be gathered here in
the Adansia Mall
conference on a beautiful Sabbath day. Thank thee, Father, for
that love
and thy interest in each of us.
Amen.
We will be pleased to hear from President Henry B. Eyring, First Counselor.
President B. Eyring.
He will be followed by President Boyd K. Packer.
President Boyd K. Packer. And so, Oda Quorum of the 12 Apostles, Sonia Bekasa. Now, Kaseria, Kwa no Ebetu Enyum. Does the journey seem long? Now, one we are, Sister Linda K. Betty, Oda, decide to Ekuna non Sonia Bekasa.
In the depths of Hebra, his anguish.
Na oko eyeum ewo efiase no. Nkomshene Jesus me esun se onyankopon wo henfa. Na apata dia ekata wo siebia no ewo he. Ye mu bebre ebra ye ko enoma mu odem no. Eya na efri se nyankopon ewo echire. Na apata dia ekata emwa ewoh yakopon edemaye no enkata yakopon nemom emre bi oha ekata yeye mom yakopon entete nemom emre bi oha ye ne yeye tete yekede apata die so ekata ye ho so a emaye ho yakopon a enunti ema yakopon ehu free se ye free se yakopon ewo akire yankase yakoma so ade insese be ye de yakopon pe no eno no ekma bibie esi ye ne yakopon entem yakopon etimi ehu ye na opese oni ye kasa na emom eya na ye ne ye ni pe se ni be kasa na se ye bre ho ase ye be hu yakopon ani monyam na ye hu se ye woni pa bebre ho a omo ensema enipa kanu eha omo adwen na ebeboye se ebehu no kre no se nyankopon ebben yen na o onim yen so na on tete enfri ne ma eho me ma wadi emena banana emena na wadi emfie miensa ene she went with her family ene na busua ekọ Brigham City Temple ebi ai omo bia no no na omo ti edan ni mu no ohwe edan ni mu nyina ene obusa ne maame so Yakob Jesus Christ o hen ena ne maame eche ne se enya ade a obehu nya Jesus Christ e wo temple ne mum obenya tenka se Jesus Christ wo na abofrey e ka se o Jesus Christ ko ba bi ko boa obi ana na bibia ni ho e ka ta abofrey adwen amane hu se Jesus Christ e wo ho Yakopon eben no na ono no so eben Yakopon na onim se temple e Yakopon fie na mom onim se Jesus Christ wo sore mae no owo honam na obetimi awo baabi ba kopɛ na onim se se na onifia na owo baabi fofra obua obi na de efa esam se on di onifa Jesus Christ ntino no nim se o ye bibia eye papa na na enye se opeso hu Christ se eye bibi wanwanti na esan se opeso hu ne se odo no ntino opeso hu Christ na eno no ema ye nyina ekran che se Jesus Christ otiase onim ye na ohweye so ena odwen ye ho so ebra ye did ya ene ye ko eno me mo den no eni kwa enye se ebe hu Jesus Christ na ebe hu we na hu se onim die ko so no nemo minim se me ma bra bom no ye me hu Yakopon ene mo nya e wo ma bra bom ebra me sha se se me ye adwuma no me bo modern se ye be ma me achechere adwuma e wo university bi mu se da bea menya akatua kama na na me ne me yire yete ben ye busuafo ti na me free se matumpon ye na fi sorry frem se me free California memo na me ko race college awo Idaho a awo ho ye na enam se ade we bae no na I said, "Bibi, kata ma adwen so se ma menko." Na nemom Yakopon ehira me. Ena o ma me hu se ono na chee me sa impuntu aba ma babo mu ntino. And so like a child. Me brem hu ase se Yakopon. Ena me bonko dwe e bom pae e chee ne se de be na menye. Na fe okachi mi se suku na meko no eye ono no urade ni suku fe bibia ni ho a ekata ma adwen na me de me pe e ma no na me nya na tenka ene se oben mi na ebra na me ye penyi wo sa risk college no ama bibia a ankata ma adwen so na ma me hu de Yakopon pese me ye no ebra me ye se me ye na adwuma no mi hu na ni munyam ena mi hu se oni me na opese me ni jin so na se ne na me wo ho no efe minya kofobia omo ka se omo pese omo ma me adwuma a na adwuma no na eso ye na fe na me pese nka me ye ntimi me ne asori mpanyefo no ekasai na omoka asem bia esre na mom omanche me de menye de omoka ye ne se oh unya ara as ade we de eye ade soronko nti we de ye hia wa ye ni babia ubewo they would have known where to na ombe hu ba bia omo ombe ebe ombe hu me na mmom se midi ade a chi a bia na ebe ye den ama me se me so me yakopon ana se me ben no ana se me ye de ono no pese ope me yere ehu se I had a strong impression na me pese me yere hu ni se enyi kwan se ye free ho no mo na o kan sa no na me ni age na me se we de eno ano no na mmom wan si ho eno se mi ankasa nso mi nya me ho mwa ya ma me ho na mi ankasa me so me ko bo e ho mpa ye no mi nya atenkan bia intank atenkan se e jane ka che mi se memwa ka risk college ho no mo na efe mi ankasa me buta ye no makoma so ade no esi ma adwen se mi nya yichire na efe mi yi ma adwen e free sa adwuma se mi so no a meka risk college no efe insuo yiri esi risk college no mo na nyankopon enim se bibi se besi na no nim se bibi sa besi na onim se me metimi edi ho adwuma yie nti no nim se ebra me wo no metimi aboa aye adwuma ebra amanfo ewo nsem na efe me yi nsuo efri amanfo fie na ye yi enetie nsuo efri omo fie na me nsuo yire nti no efe mi hu se nyakopon echre me se ne nti na opese me ka ho no nti eni kwase si edi kwan se ye kase ye pese nyankopon epie ye ewo ye brɛ so nyankopon ankasa wo ne brɛ na me pese me free resbeck intentem enso na nyankopon ewo ne brɛ eni kwan se ye de ye brɛ ema nyankopon ewo se ye de ye pɛ ema nyankopon ebra na Jesus Smith ewo efiase no obompa ye nyankopon en chire ne tumi wo omo a omo tan asori manuso no nti nyakopon ankasa ne brɛ no okase ɔno ane mmrɛ mu no ɔne omo bɛyɛ de efata na ɔkan wo doctrine kɔ mu mun sɛ ne mom mani ehu ne omo ye nyinaa na mato me bo na meyi omo atɛn ne mom ye wo brɛ wo ho a obia na juma no me yi na tem ho se ye bom paya ye yi apata esi ye nyakopon tem na efe ye ka chene se ono no bre no ene emre pa emaye esan se o ye nim se ono no ope die eye emaye ebra abaya bia memaba maba akoware no na wawo nkola miensa so na ope enkola bia maka ho nemo nyinsa mienu eseye efe na odi yao na libufu na efe na ebra ni nkola nyina ko school na efe na eyawo odi ni odi humo na efe enam sena ne kunu epese ohye ne crying no ne kunu no eka se ondi ono no echi na onko one ne ntu kwan e obaabi na ebra omutu kwan no ono no enko akonante empoano e na onya atenka se e wo se okko na okoye mission adwuma nti omoko ye mission adwuma ewo aman foforo so nebra omoye adwuma ye ewo kuro foforo so no nyakopon echira no kwan soro nko so ebra na omo ewo mission ebra no onyemye ena owoye na fe maami ehu maami ehu nyakopon animonyam na abofra no ye wo no no ye wo no sa mission bray na fe in the mission field she had another child abra almost sanso ewo mission bi no ye transfer missions no e na owo ye submitting fully to heaven's will abra ye de ye pe e ma esoro no se na oba ye ye no e ho hia ye se le be a ye be hu esoro asede e ma ye nyakopon enkasa obeti ye payebo prekope na Abraham akoma eye ansana ohu Sarah ansana omowo Isaac ena ansana omunya asase kronkron na nyakopon ekoso se ohye Abraham jidie ne den na ochire omuse ne ewose omoye na ochire omukwan a omunfa so Ebitoro bia Nyankopon ye free se Nyankopon eche nemum ebe bia no eya osusu serebe a ebe shidae na eni kwan se ye ma ye pian Nyankopon no ma ewom se enye ye bre enye ne bre nemum e wose ye hu se Nyankopon odi ne boshe so mo amofri se eden a montimi enti na nemunya no medi adanse se yebehu no dako na bibia ni ho sesia esi Nyankopon ekwan se ohu ye ana se onim de ye fem ye nyina abegina na nim na sene menana na kain ne se nana no ye nyina pese ye hu Kristo sesia nemum momen kai se yebehia no ewo atembu na no nti momie nye die ono no ahye yesesia se yenye na se yesum na yebeye so ono na yebeben no na yebehu se bibia ensi ye kwan ye ben Nyankopon no eye dag de bia asem nti Nyankopon ka se yembra sere ebetimi esiesie homa Nyankopon baabi a wasiesie aman na ocheye kwan eva so aye sa adwuma yi ose na ekom de no na ye man aduane na no ya hoho ye jine tum na mini atade na omuhye matade na me yare e na mbesra me na me ofiase na mo ba me nchen en efe kronkron no bebusa ne se eja ebrebeni hu se na ekom deo aye ma waduane die ana se ebra na isu kom deo aye ma o bibima wenum ebreni hu se na wo ya ho aye ma waduane ana ebrebeni hu se wo yare aye ba ho na fe ohini no ebe ya no se na se me kache mu se sɛ moyɛ maa mo ho no nti no moyɛ ɛmaa me sɛ yɛyɛ deɛ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ yɛyɛ a Nyankopɔn ɛhu sɛ yɛyɛ saa nnome ɛma no na afei ɔtwe bɛn yɛn na yɛn nso yɛbɛtumi atwe abɛn no na yɛbɛhu ne dɔ na afei yɛbɛyɛ sɛ ɔno na yɛbɛhu sɛ atɛmbooya no ɛyɛ adasoro nko a yɛma yɛn ani gye se BBS maye editor fun Nyankopon ha e wo se yi free honom mo mi enye se agen kwa na opeso oboa nipa nko a na fe mo mi enye de ono no pe na Nyankopon epese ye ye de ono no pe na ono no eche ye ne do mehyɛ mo bɔ sɛ sɛ yɛyɛ saa nom a yɛbɛhu agyenkwan ne dɔ na afei ebe hu nyakopon edo se yesre bonifache free obi aya fom no eho a ti die e den se e wosie hu se ebia na enome ye busuemu ana se ye obi a otie mantem se ye kosre bonifache ya ebe hu se nyakopon ebe shiraye se yesa no ma we nyina ebe hu se nyakopon ewu sori eno e ya de strong koma ye yes, ye betwe aben nko a yebe hu se ye yesa ne ono nyakopon tie eho ena se ye hu na se ne nyina ebe ye no ebe yesa se ne morona ehu ye no osisi a me mamu nyina mo baba esan se me koda nyakopon ahenim e kopem se ye honam ene me kra ebe san so aka bom sena bea meshia mu ewo Yehowa ensem yie no ano amen se ye digidie eni ahobrasie eye nyakopon adwuma no me die len se atembo da no ebe da soron kwa maye ye be hu ye gya wo soro ene ne ba sena omu hu ye sesia no ewo eni soron kumu eni odomu ewo Yesu Kristo din mu amen.
My message is directed.
Masami meka achre yanya or how esha yesu aye boni anese yentimi anye bibi na arehwa ashe yemu na ya paba aye afri apema hankron adioson bakon ye kase menko western samoa na menko bie steak fufuro aye friend ewo krobi e friend opolo na ye interview we ni ye fa plane kitu ebi e de echo savaya echo ye echo state conference so plane echo si estre eso na sa adechi na e was e san fa plane fu from samba opola island da na e was e san echi na ensu to na esan se e plane tontu yenum se enya ade a ye betimi akọ nti ye call island no atoye baby ekohwe se yebenya baby afa plane fufura ye jina ho sanso no plane bi a mane ye ti o radio se ensukese bi ato enti plane entimi entu na se ye kase na ye befa kodro e de aba aba na bra ye fees a kroyinzo no openi owo kodo on mukas ebisa mission prince or torchlight na owobi into the man na ye kosa kroya na eye akwensin adionu enan ewo ensu ana ano shipa ifise se na ensu kese bi ato ana ye koruam ye kwa kodru malu fiana na ehọ no na bibi kitu e bi e wose ye de saa kodruo efa na kanea bi e wo bepo no so a e wo esuro no e na kitu e bi nso wase a anka e kire ba bi e wose kodruo efa na ye ko o ko na se ni mienu utimi fa ni mienu finfin na e buta e wo nsuo mu na chese wo mfa wo kodruo ne nkofa so ba na nso no saa da no na kanea bako pene aso ohonu mu. Missionaries mienu ana ongu e chenye ohonu. Na ongu atina honu mache dudu enti. Na ongu chenye adongri bebre na yema enu. Ongu bray ti ongu die. Na ongu erifise ongu beso kanea ne tusu mienu. Kanea ne wofomu. Enti enu ntinu na yehu ekwanya yebe faso. Na penny no eye se kodo no od bebo modia na ode afa sa kanea bako no so na ne nkrofo no so aso torch light no onwo de echre ekwan no so onwo hwe so behu abotan ni bia na ye kodru e ba bi abotan ni bi wa na openi na tiam ze monsa machi na onwa san afri o se na ebe ya kodo no enkopem abotan no enti no o yes ana ohun se nye kwan bi na on behu atimi akọ ne onu betimi aya no se on ba akọ akodru esuru onmu aye kwansin eduoson nan mu e kwan bi nu anom betimi afa so akọ men kai se medu makọ ba bia na esumu ho no te se sa ba bia ye ko yi empona ye yiri e ho ase engine no ekoso anoden ye den kra ye ntimi enko eko nani mu a na asa ate asan besi from na etimi ewoso kodo ya tesese nia emu e ba bebubu nti no ye ye da from na ye asoso so na de a ewo ho mu sene ebe ya entwe enko. Brother Mark Littleford, Anna, O yin is every daddy and your so moon, Emma and it, and who try, and so no, na dearness, a horn monosoon, ma went to me uncle Tonson, near a train near to me, echo, brana, a dear yachin, echo drew, habbo horn ma, a war appear horno, yet a tree could do no, Anna, nanny, a was ye fa. Mubok or send ye bear on one wadi daddy dano. Yen and how on wajun, and ye could do persega. Enna ye may and tadia woe, enna ye call Valia Luta, enna ye call ye steak fufron. Men kai set wine and not air train, ewo Mulusanua. Na men peso on becatcher me. Set naimu may no cre, sir, sir. Kani aketu ano eni hono ma ni ebebi ya yin na ye bayira eye yen nyumbi ewo ye himbuk mu ya yen tai entu na me ewonka ye mame se ye jano ado ye no esren na ye no no ohwe ye so eni onwo onwo wo empo ano no momma kani aketu ano en dere na momfa kani ane entu as ensu no so na ebi ana opuponi bi eye ayira na obetimi aboa no anadwo boni ahyeye ma na bibi a ewoso dindindin eni ehwe kania na ewo emponan yiro huna so kania keto ano menua ba ma na opuponi bi ensu etotototo no se opese obeba emponan no nanso no wahwe ya disum no obayira mekasa echre onwa ebia na onwa ira se onwo hwehwe kane aketo anu no ombetimi asa onwachi aba na yete ase se sa asasi wezu no ye ntimi enwie peye entino enya bia ye betimi atenase a ye nye boneda efise nipa eyo onyankopon teni sa no waya fri adam mreso na sa no beya akosi ewie agye se or did ne ho emason son kronkron not the same nipa ne ye no to nchen na obeye ohutini enam impata je ewo Kristo Awurade num a free pearl of great price mu ye ti ase se ade bie ni ho ma ho nte a ebetimi atra nyankopon aheman num enti no o fa ekwan o kire ekwan a obi o waye boni bia benu ne ho na ne ho ate no atimi aba agya ne nchen wo esro na odi obi a oba be buaye na wabegye enkwa na obi a wanye bonne da a wanye bonne bia owie peye de ne ho man se yenye no mfa no maforie se ne emra no ehwehwe no wetimi etua eka maye ne obi a wabubu na kumam na wanye sunsun papa na obi enu ho no ma sa ade we be kono so bi na se ne fa mpata je ne ho ama ekyere se na ehu hia se ye benye empatage enye sa nipa nyina ebesi asebesi se waye emfumso bia na se unye emfumso bia de uhia empatage empatage na se waye waye emfumso se ne ye nyina ye emfumso no se ne so na se so na ehu hia pa se ekwan benso na obehwe kwan benso obetin apepa sa boni sene ebe ya wontena esum mu biem Yesu Kristo ene kania ewo ewiase mu hanu na se yedi ani ewo ehye ne nchechere so a obe chechere kwan ebetimi ababedu empo anu boko ewo sunsun na article of faith etoso miensan echre yesa yegi tum se enam Yesu Kristo mpata jin ni penya betimi anya enkwaje se onu bedi emra no ene ayeye de no afa esom ne ho so President Joseph F. Smith echre onipa entimi enfa ono ane bone nche ne ho ontimi enwohro ne ho emfri bone a onwaye onipa betimi agai bone na waye ade papa daachi na se nia oyɛ ma nyankopɔn sɛ nani sɔ nko ade a ɔmbɛtimi ate wɔ ho as ɛho na hwan ɛna bɛtimi asiesie nia ɔnwaayɛ bɔne ɔnwaayɛ ma ɔho deda no ɛnya de a ɔnwaa bɛtimi asiesie ɔho ɛnam Yesu Kristo ɛmpata gye no bɔne a obi a ɔbɛnu ne ho ayɛ bia ne ɛbɛhohora gu sɛ ɛbɛtimi ayɛ kɔkɔ Sisa dan kure betimi aye fita te se takra yenim ekwan a agyenkwa no etimi yes ai mpatagye na emom no yenim sania ye oyawa unyae ewo ye bona senion aye bibiki to e bia ohu ewo ne gesemani na ninyina ko wie wo Golgotha Luke etro se na otwe ne ho efri abo a ye toman ebo no na obunkotodwe bompa ye agya okasa agya senka ye upa anka sakru efri mu nanso wo ne awpe enanye ho na nyememe pe na echre abofo eba bese ne den na owo oya omu no osan ka ebo mpa ye ye na all ti emfifre emoja efri ne ho egu fom ni ametimi achre no sisi ano ajinkwa no asemba kope ena echre no ni a oye ewo gesemen yo bra obre no revelation echre se na hwe mi nyankopon ma bre sa ne ma we mamu nyina se ne ebe ya onwo embre se onwo benu onwo a na sɛ ɔnwo nnu ɔnwo ho a ɔnbɛ brɛ te sɛ sɛ ne ame a ɔbrɛ a me ɛma me a me nyankopɔn kɛseɛ a ɔwɔ mu nyinaa mewo so ɛsan ɔyaw ɛna mogya nso firim tokuro bi a ɛwɔ me ho biara ɛnam yɛabrabɔ yi mu nyinaa da bi wɔ hɔnom a wobɛtumi wobɛkɔ baabi a na ɛwɔ sɛ nka wo kɔ ɛne nneɛma bi ɛwɔ sɛ nka woyɛ sɛ woyi wo ho firi bɔne ho a da ku bi wobɛtumi ahu sɛ asomdwee ɛbɛba ɛkwan a wofa so ɛnu ho yie ɛmfa ho bɔne a yɛayɛ ɛna ɛmfa mpereduro ko a yɛayɛ saa bɔne ɛnhyɛ so ɛhyɛ yɛ so no yɛbɛtumi ahohoro ne nyinaa ɛfiri ɛwɔ sɛnea awurade ne kaa sɛ hwɛ nea wanu ne ho no ɛfiri ne bɔne ho no ɔno a namde ne bɔne kyɛ no na me onyankopɔn awurade no menkae ɛmu bia biam saa adeɛ wei sɛ ne bɔhyɛ a kristo ɛmpatagyeɛ no de ama yɛ sɛ obi a ɔbɛba abɛka bom na wafa saa ɛnhwɛsoɔ yi mu ɛwɔ n'abrabɔ mu obɛtumi akɔ ɛsoro na wanu ne ho afiri ne bɔne ho na yɛhohoro ne ho afiri ɛnam Yesu Kristo mogyam ɛno na Latter Day Saint fo ɛyɛ wɔ wiase mu nyinaa ɛno ne kane a yɛde ma ɔnwo a ɔnwo te esu mu na ɔnwayera ɔnwo kwan baabi a yɛ members ɛne missionaries ɛkɔ nyinaa nsɛm sei na ɔnka wɔ gyidie mu ne anidasoɔ wɔ Yesu Kristo mu President Joseph Fielding Smith ɛtwerɛ nsɛm bi ɛwɔ ɛnwom a Does the journey seem long? Na chese ekwano ewa na na ekre aboshe ene enema bebre eche efa onwa onwu esua Kristo enche eche. Ose ekwano ewa mawa na a quino, a muodin, and a mu a edo. And Cassay a war name. So wakuma e ya I arewa bemwana na se ufa udwin se ekwan abefa so ayi uhwe free o ha umwana e obi ni won ma obetimi aboa ma wayi asudi e free unso me ma wakuma en paba na afi na ekwan no we free ase na obi o hon ma obo abaso se bra na obeso wonsa na obedi wanim ede wako bebi a unhunda eda bebi a ehon mo ete na oha unya be ebe wiepe ebe wie na abrabo no ebe free on ma boni bi eni hu esun bi eni honum areho bi eni honum fanensa na re one no mungram wo Yesu Kristo dim. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
One of the greatest evidences we have.
I don't see the so far to my dismissal, you're a radius of four or you're a pioneer. And so, what's the answer? I didn't quite change, said you better swim your home, nipper back about could be answered. Yes, why your boss, students, you know. Your boy, your palms say a bear side mirror and subin. Your boy, palms said, you better kind, your drink on the beer, so now you be didn't quancher. So, on what can't you say? We name me, Manche, someone no more, send a madam on us, you know. When you say Montenier and some are two or so are present, Monster, I can so I chance, sir. Your nipper bra, kind of hoa, or hear your bra, or hear say Bashaw, a mirror. Yena yena nyakopon nensa a onam yemu ena ode eyi ne manso aso no ye ne o pesa ye mense woti ye what in france ye nom ye hunu sino e binem wo ho a wasrum ana sa sheba ko ba kon so a enso e boa modi ne kon no nyaso so na we so nyade a ye mrema wo nenso se ye kosu ye den yanso nso da bi yanso betimi a boa wo no a opesion wonso snae bet me ado ye hono so mpesa mekan ye ba ko 9 bi de di kan so no mo hwe na mo so monye in spare and fear do na ye twa mo no so no me ne me kunu call temple of fear and nyumre mo so no same na ye warin ye nche crowd na me so na me pesa mo se if is na me ye for front so na ye temple mo so na nye ba mo se hu se na me so me hu emre so ka cha me se mo mo hwe me bo mo oje or come, I come home, and submit to him beyond the jail temple, a Jumayan Muslim, or Shemi, and no friends or Boaman. What turns time for Indians say, Yeni, yes, Christo, and Church and so, Nianson, one ma, or kind home, Nipper being your answer. Miss Near Juma Bessie, I ain't a yet, my own listener. A Mramino didn't come off, near my beer, yet there be a way a brabble, Mosema, a Bessia, the Bessia, Nancy, about causing your summons, the Vince who bomb you home, saying, yes, Christo, I change, sir, sir. A bitter, sir. Prime and Colombian would influence the answer, or can say. I'm right, a friend in some may make cancer, make clam and finimus, which I'm suffering, Nippon, sir, or my coming home. Now, my person may born Nippon in some manner, sir. Well, what about Kunun? So, the idea as of I could answer is young. But who, sir, I could be home, and I am friendly to be answered. Then, so, the end of air, variance over burden is a downfall. Yes, you can say. Do when you uncle home. Then she amount one more or ten wo. You're near a power more town sooner. Well, send back home, Mr. So for the intermittent penny for so I catch a send me a bit to me or some. Well, meet me, Mr. No. A brandy, Mr. So a buy, then so be dinner pronoun. So over train, almost 1 year, and now on so all by side and shame, Mr. No. Now or take which any cane so no, then not here by. And so a dear, I bought a train one. No, but I'll be a pawn of mine, so many of which I'm a when see it, you may be a year. A mra or shares our branches will be seen and say, well, yeah, dear, and your copper saying, yeah, sir. Some way, way I might new paper could be on so my ya mommy. A bra, my boon is here, who shed a fair for front of the balance. Simon, who is so any big way, I'm a quaint beer, but I'm so best in a crystal council. So to the beer, sir, yes, yeah, an idea here, say Benya Hordney. About what be a friend of Alexandra, oh, free Wisconsin, so I can't share near my obesity. I sign, sir, Obamus and not all autism. Now, Alexandra, far near the young phone in our boom. Now, boom, the answer will be a dear beer, Ama, about what be a friend of Maddie, and maybe an auntie in your man home. Sir, the Marawan, you answer. Yeah, you may not watch room. Now, or Bomodi answer, or Bobo, Maddie, no, so by the same name. So I'm a winning in the answer. A CC won't so by I will for I will lose society, cool muscle. As I said, was she answer, Obesia, no Bacoso, Oxen Wassum. For the most part, I can't say. Although my pa, a free Christian woman, so yeah, dear, a demo pa, and I say, yes, someone sooner. We ain't so boy, may assume your honey answer. A penny phone, so I see who said a bad penny for being so at no chunk or uncle China home. More friend, I'm uncle China will say. Golden in church answer say, be beer, I'm a person, Ipa, a yamon, so most of money, sign a man, so a mawn. An observant husband served in two. Okunuba could be in so over share and so over who say, or can say, na me boa me yere homeda mu se obesie si ho na obekere enkora ade wo primary mu nsunu emra obeye sharing time wo primary nsunu be ho se na enkora bi nsunu na oni agro kra na ne nyino na honkono ka chem se se me bon ho na me mana komatie se me busa na kitwa mi se ade anyanye wan kame bia enti me me kutunyum ektre no na prime minister no sunya nyum foforo mi and say nyum my friend if I listen with my heart I hear the savior's voice you know me mama to some nyum be beti I think kame won come on na kania mi sum mama ho na mi sum be beti I say e fa ya jen kwa scripture ho e free nyum say ono so no odon and be ho say yenso no ye onyankopon nsa a onam so de bo no and yes I do in kwana bema ye de bo na yire no so no o kon so akosum ni penny back on back one over here dear odi agen kwan tren so ni e ho so Jesus Christ ayen so and also on our person yen so yenye enche bian so ni e bebre so abas e wo wiase mu a yen ma yidi Jesus Christ so betimi ayen e ma ni mema ne kwan so en so be ho so enwe ensie kese bi pa so say e fie bebre ni adwuma bebre so na ebinum so na onim se obetumi asi wono on tade na ebinum so e bomodian se obeka obeka mfoni na bomu ni enima edimu oba odebe towa se beya eberi in permission so ba kun se se somo a anyade na da bia so ye de na so e kwan bi emu ni be fansu be sunya si ni betumi asomo a edimu chen se ye na ye busunya mu that Robert G's council e ka chen se and you be ya berma Richard na owa akoma mu ha na o sunu sunu you mean tin empina mere na ono na obomoni aka no so na sunu tin make I said mama je huno and I'm sounding so her saying so na nakuma betwa ne robo na o prepare na na junu sunu me chino ka me ho na sana junu sunu me de ne ho bo me ho na me bo ho na junu se nakuma bo friki 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 I'm pesame mana hoto and check cross bosumi enche embe branch mun sunu owiye na so me kain sa sana general sna me dena to ma kuma mun yes kristo kain sa no be di odimu wo mun sunu sunu ma no mayo mun sunu fo en pen bi ho a ana ye dwen sa ye pese ye sum wo kwan a ye ye pese ye sum no na enye ye sum sa nyakopon che en sa era Robert D Hills I catch a kwan be fan so be yes I may you know or kasafa ni be a obetimi kwan be onam so so me yere ho obusan se wuto ya mama ya na se wuto ma ho se obusan se ye ibusima obusan se adwuma me ye me ye ma Jesus Christ ona se me ye ma me ho na se ye ma Jesus Christ so a be se ni Jesus Christ no ye you know Jesus Christ obusan enti ye se yanse obusima obusan ye ho enye me na mo pese me nye e ma mo en fie hwehwe mu nso menso na me wonyema bebre hia sa meye na me pesa me ko temple mu nso ada nso nso na me ne se wonyema bebre a me beye emra adwene ba mu nse oh me wonyema bebre nya mintimi ko temple nso no me kai se ehia sa me nya edimu pa mama me yi me office mu na me ko solid temple mu nso no na me bom nya sa me hwehwe sa me timi akoye me ko hu se na be so me nse na yeja osun nso no na owo o chairman amra me chance nso no benya ba bia o teme chance no e kasa gu ma sum se me se emi beni me mre tosu mini pa me ben nso no me nya ba nso no na we nso ne mre tosu mini peso ba temple nso me se me bo ano nso me hun se major osro no na onim se ehia me se me mo bi no mu into ma me ko chana ni pa bia na ohia and here mo one chain obu sam and some mo na me bo ano me so person who say me mo me bo ano so no me kwa so na me so no me na me nya nhira no so me dad and say mani pa be brain so a wasom ye bosua e wo mfi a twa mo nyine ya mo no me da ma say na modem mo akoma to ho e som ye me mo nya say ye nya so ye di kan so ye besua ne be koso na ya koso mo na se ye ko ye som se ne present monson so esom no so a enso be boan ama me Jesus Christ di man for chimum so menim se Jesus Christ no boan ho no boan me chimye we ni menim se present monson oni ye di for to our samary wo Jesus Christ di mo amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brother.
Sister Burton. Choir near as running around, so about to new mu. I have a friend who called to serve. So, to me, yeah, you bet here free Elder Walter F. Gonzalez or can a do soon a cool home. Also, Cassavia and the Jeffrey Holland Sino Becassian. On Cassavia, choir and so about to new mark, your friend, if the Savior stood beside me.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come unto me, that ye might feel and see.
Om Ramon Cheng, na mema mu na monya atenkapa. We na ajenkwa no. E ka kire wona na wote America emrepie twemi. Na won so ne mo esan so di woni hu se ono ni Yesu Kristo. Na san sise ehu hia ene te sene na ehu hia samre no. Na se ben Kristo a. Ye benya atenka. Asansu ehu enye yeni ene insesom nkoa nanso ye de yakoma ene yadwen ebehu se Yesu ene Kristo no e kwan ba ko aye ba fa so aben Kristo ne se ye bebie yakoma mu ne esua no kre na se yesa ya onyankopon ebe ma ye nyansa a ye nya wo ekwan bia so apostle Peter Enim, say Yesu, onuni Kristo no. Na osan so ye onyankopon ne ba. Na jenkwa ne kire se, de ma Peter hu, se onuni Kristo no. Enye ewiase adwen, nanso ye japa wo so na kire no. Na odifo Abinadi, e kire atenka aye nya e wo urade mu e wa koma mu. Na o kire se no kura yenya fi trokronkron nom nom no e ya tenka yebetimi enya ti ebie yakoma mu a na saa no kura wei e na wo kro won kwada enguma emumu a ye fre no Little Prince by Antonio Dis na saa ngumei e kire se na abofra bi adamfo ne aboa bi na na abofra ne ka kire aboa ne se na aboa ne eka se one ale akolai ebedi nketa ho bi na aboa yi kire abofra ni obi abofra ne ni na He was a faithful member Thomas Collier opeyini bi ebie na kumemu esua no kore na sa papa we emre bi ansa na obe obe ka asori yi hono na otwi ni moto na otofom na otofom no missionary fo mie no bi a otwem ekoma ne so eboa no esan so kofi na sama okai ne se Missionaries no ebe so no mu no onya atenka bi na edi echire no missionaries no echire no enchechere pa a ema ni nya atenka bi se wo se ode ne ho ma Yesu Kristo na atenka onya ne ma ne kan book of mormon no ntempa na no ne ye bonusu ema papa yi ekoso ebe so mu asori mu na me kai se edi so no Papa yi insuo to brempo no awo brempo mu oko eko kire amanfo se minue asori e ya asori a minim se eye onyankopon na sori ene surrounded by so much ohwe insensem ayeti bebre wo wiase mi a ohwe insem ayeti bebre wo wiase mi a ebi ye papa ebi nye papa na But information alone is not in sema any niye be boy I free onyankopon ho e free ye japa wosro our heavenly father ye japa wosro e betimi ama nyansa a e be boy ama ye hu no kre a e wo mpo se enima bebre e woso e wo wiase mu Joseph Smith e ka se even the gift of the holy spirit enwoma a ye betimi anya wasase yesu eye honhom kronkrom na chede na ye betimi anya saa nyansan ewo aniema we hu si ye betie ye difo a wote ase asanso aka chro kronkrom asanso abompa ye ehu hia nso se eto de bia ye betimi atena se ni adwen na ye nya saa tenka na honhom ma ye Na se ye saa ne ma we ya ye benya tenka asanso ehu aniema bi a ewiase niema ntimi nkyere na se ye se ye fasa ebraimu a ana ye ye saa ne ma we ya ebe boy ama ye hu no kre no a suku po entumi enkyere na wona wo bebie wa kuma mu se no kre na won pe no honhom kronkom no be kyere wo na me pese mo kyere mo se access to this celestial web is marked Nyankopon nasem a opese ye nya no Nephi told ewo ho na Nephi asema okache ni nuanom se enam se matum akoma mu ni nti no onyankopon nasem no enka makoma na boni esi ye kwan ewo odo ene atenka ye benye fi onyankopon ho Muma yenka ye huna yenka ye radi ni embom pa ye ni enya atenka bi wa akomemu na ye yesa na ye ma we a ebe boa ama ye hu se Kristo ene ese edi nechi se se mi busa mo o kai asumdue a unya ye emra na wo wo ha mu se wo bom pa ye kire onyankopon o kai se o sesa niema ewo wiase sisemu a eka wa kuma na na book of mormon no impenfuo bebre etre yenyansa bebre beboai amenya sa honhom yi umye kan alma di odichre ne ma otete ne ma etre won se minue niema we na me famu na moye sa niema we a ebe mama hu se Kristo ene ebo a ewo se mode mo hoto no so na se mode mo hoto no so a obunsam ne enya mo sutumi da ewo se ye kai ne ye sade yi mumye kai se onyankopon eboa yen e ma ye nya atenkapa ɛsan so ma yɛ tena asase so. Na we ma yɛ we na kim benjamin ɛka sɛ me nua yi di nokorɛ na wodi nokorɛ a wobɛtena ase asomdwue mu. Na asɛm baako a mekae ɛwɔ wiase mu ɛne book of mormon ni sɛ yɛbɛtumi anya anigye a yɛnya anompo na yɛde akyerɛ. Na saa mmere no so a mekoto ɛbɔ mpaeɛ na menya atenka bi a na menyɛ bi da. Mekae saa atenka no na saa atenka no akyerɛ yie. Na wɔn a wɔnya nyansa ɛfiri ɔsoro ahemman mu no ɛnya atenka no sɛ Yesu ɛne Kristo no na asɔre wei ne nasɔre. Na saa nyansa wei ɛma yɛ ahoɔden, ɛma yɛsesa yɛ adwen, ɛma yɛyɛ nneɛma a ɛno ɛboa ama yɛhu sɛ Yesu ne Kristo no. Ɛno nti na ɛnɛ da yi yɛfrɛ obiara sɛ mombra na mobɛbɔ asu, monsakra na mondi Yesu Kristo no akyi. Me nuei, momiɛndi Kristo akyi. Moma yɛhu sɛ Yesu Kristo ba asase si obɛwu bɛgye yɛn nkwa sɛnea yɛbɛnya da nkwa. Na sɛ yɛsakra a yɛnkɔ ɔhaw mu, yɛnda no ase. Na ɛnam adeɛ a ɔbɛyɛ maa yɛ wɔ asase yi nsinti no, ɛbɛma yɛ kwan na akoma a ɛbubuo, akoma a ɛrekɔ ɔhaw mu anya ahotɔ. Na Yesu Kristo ɛsan so ba asase yi so ɛbɛma nneɛma a na ɛden ɛbɛyɛ mmerɛ. Na mepɛ sɛ mekyerɛ mo sɛ wɔn mpo a wɔn yare, wɔn mpo a wɔn wɔ ɔhaw mu, wɔde wɔn ho to Yesu Kristo so a wɔnni wɔn nwammɔ da. Kristo bɛboa wɔn. Ɛmfa ho deɛ wokom. Kristo ɛyɛ obi a onim sɛneɛ ɔbɛboa ne mma ɛne wɔn a wɔdi n'akyi. Awareɛ ɛne abusua mpo a egu ɛne ɛkɔm ɛne ɔhaw mpo bere mu no, Kristo ɛbɛgyina w'akyi na ɔbɛtwe wo afi saa ɔhaw mu.
Those beloved ones who have passed away. Verily, our conversion unto him is rewarded.
Na me pese me chio se, se ye di yahuma na Kristo ebe saye yaria. Na me pese me chio mu se, nsema ama chio mu inyaye no kre. Enunti, ena me di me ne, eka wana wantina American mribi ye chio mu se, etie mu se hosana onyankopon a owo soro ene onyankopon ayede ye hoto so enim ngro ase. Na se ye di na chi a ye benya dankwa. Na minim se Kristo ene agyenkwa ye de ye hoto no so ayemu ye ngro ase da. Na eyi na meka wo Yesu Kristo di mu ti. Amen.
There is almost no group in
history. Osiana ho ono so na okasa fa won se menemo atwene matem ho mebe brains no menso no muni me na nanso na na one 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 time train train parents no enfiemi san ye tenepa o na se akodu mi no nso no otwe free e oni pronunso no one of chons afra won so na otwe o na tren kron kron nso no. And few minutes ago, so what we are now, so no one can judge me. And cause him now, on us we are now. We see that somehow, Edin Powell, they make us a farmer or can watching us now. or come on favorites, you know. Yes, you person on chance and say. Now, once a maybe ba, obewu. Now, so no. Then some dreams are now one chance and I say one pesa or betiasse.
Mark writes,
Mark it says,
he taught his disciples,
or treachery in his stream of phone, say, no, it's catching on, say. What the only pabano beshe, nipabon in some no bokuno.
And after that he is killed,
now so wokunu ya. Once no, in fear, and not me ascension is no best answer or rebuke. Now, so not one tear, I some no, I say. And so, no, not was rose babusana.
Then,
ponens, no,
such a short time,
Emre, chee, re engineers, no,
to prepare.
Emrans, now, when you may be so best messes, you know, so, you're not one person or bad, you know, so, a buy. The now person or bad, yeah, 2 minutes, no, not a big genius, I know, cray. Yelja,
counselor,
and your gen quantum, no,
was crucified.
Now, you're born, you kuno. Na brabo was as you soon as you ye. Na sorry, I kept one so now I said, you know. Na a binjun say, I saw an so anchor so crab you and so I saw an so beira.
His apostles did witness him in his
na some of ones who behoon said, behoon a woosorian. Now so when soon you have to be at my nail and one so mountain so a bayer cassier. Majun say, na or kai can or kakacha and one say, a dear ben ye bayer. And you know what they need to do? Do you want my friend Peter? No,
I ask your indulgence.
Now, how you know? Me per se, Motia CSA. You may be kind of see where you're me and my son. Now, and yet, yeah, I want you to try to choke on criminals. What can I say? Peter, you are not or catch it on, say. Minianum,
it's been a glorious 3 years.
I fear me, I want Munion Pana. You move be any who are not. The best is to answer by doing, say. Emre Tremonus Nes, Yabelhun, Yahun, Yene, Yes Christo, a Dinkumo, Yenna Bom Empire, Yenna Aya Juma, Yenna Nanti, Yenna Su, Nat Sana Jonaswa, and Sana Bekunusino,
more bitterly than I,
O Bien Sunches and Chamming, Nancy Pesamon says, Sam Renosodia, a Chamu, or Bayan a Juma, we are sorry. Also, I bear an agent quandier, any yen so yajin quan. And since you move beside me, say,
what do we do now?
A dear and yen, you say, saying,
I don't know more to tell you.
Meaning, Bibian Cram and Casamon Shamon, as a diminuan, so make me acquire, you man, I and son I kiss to buy. For some call, Name, call you fish beams. Now, you who is there? And see him in Moon Siam, also, I can't say, I answer your coach fish. John announced by Conor Cowan, so on the cassay. Omokoy. Now, Omoko chef, sheep moons in a normal coach, Omoko ye fish. Nancy, a bear said, one chief fish be old. And I drew a decan or Mokoy, and you know, one chip be beer and po. Not fish back home pono. When dear yo. Nigeria, I'm not sad, dear bachelor, you know. Almost I buy. Number who say, or 2 minutes who say, no, Nippeby, Edger, how not all to none of France, sir. Mofra,
have you caught anything?
Much of Bibiana,
glumly,
a small four hour answer. Answer, yeah, no, I can't say. I'm more a small phone, so I bear fisher phone, so I can someone now, or be no chief fisher, the person, or can't answer, you know. Also, can't get to him, sir. And I no can you so na I one year as answer na nipano so no catch him say or friends or your mofra no catch him on say Monto Montaniano Engu
stranger calls out
baby no hunts no
and with those
Namra or Casa Sassam Richards no
recognition
Omo Betty Nane na Omo Behun say oh
3 years earlier
where ye ready no. And yet, in fear me and Sarah Tremorous, you know, you may be a Buyan and a warrior. Or Sam Rennes, no, yes, Christo. Ever friends, and a son and a snout, and what caught an adjunct or pursuit or caught your fish, and it's
the
one you be here. Nancy Sam Nanus, you know, or Noah Galanian, you know, to an effer or catcher and said, on for one who was sending
work
at Sharon Fernson. Then so I'm now, oh ye dear, yes, you should catch on one and say, watch a fish be brain to na ema omo boat no to me do a fish no near see samran so so e cost be on so and so the horn said oh e ya rade no
and they were not able to draw it
na ombe horn said amram queen say omo yi net na free fish so no so no ombe horn said
it is the Lord
John so the horn said e ya rade na Peter and so the Americans on the general to soon mu
joyful reunion with
Nemra or ne energy be share gen kwa no
Peter had an exchange with
Peter and yes Christ so din komobia me gen say when him rare Peter so no what's the sign man so ever born and be any part na obegye asori enimu na ebebo anuma no beye enipa na o sompa o som esum die o som jo Jesus Christ asori munsinu omoja omo boat ne omo net no na atiti ni nyinyi anu ene fish no amotwe ni nyinyi anu sino echi na obetie ni Jesus Christ o kan echi Peter no Jesus busa Peter say
love me
what do me
more
chain
you love all this
when you know na
Peter said
yeah Peter ye yes one no say the Ukrainian writing when him say me do Yesu I can catch and is being say now so not or shit Peter him so busan be you say Peter,
do you love me?
Would me now?
Undoubtedly confused a bit.
Before opening me in the
question
of the question. None of the answers, and I won't name near Yesu. Ebu Sanano.
A second time.
Now, it also means what I say, rather middle, William Samidow.
Thou knowest that I love thee.
William Samidow.
The Savior.
Again, a
brief response.
Can some kakrabi?
But with relentless.
Nelson or Kosoa, Ocean Nimso.
For the third.
Ebu said, and saw some prayer as some chrono abion, a tossing me,
you,
Peter,
me,
would domian now.
And by now, Peter,
Sabri, the Ukrainian, na Peter, haunted tino. Impobiana or Jen say, or Jen Akuma say, a mana and San Yabuku, Yes, Christian, no, Nipperbusu Busan and San Simiam, me and Sambio. Now Samaran, no, one Cassa or Donyame or Cassa would name no. And now, sir, no, what Jen said, one tea as Samana, Yes, Christian, Busan, and also I say. And I said, not on our Oshana Kumamu, Senator Benya, Obenya, Bibi, Otten Kemu,
automatically.
As son said, we in our song, you know, the American ye, yes, Christo, our son, Miss Anon. Peter calls on Cassa. I tossed me in Sermon, so can say, Eradi,
thou knowest,
Winnim,
that I love thee,
Sir Medowo.
To which? Jesus responded.
What comes means no, Jesus Christ, born no say. As I'm reading to me, person say, near toss you into the Amiana make us out and free shocking chromo. Peter also calls so can ya know, I can be which he said. Jesus can say, well, now Peter said, oh, Domia, a dear now, where you are.
On this same
ship, I didn't see by her. Ah, your teen swing home. Ah, it would take ship more. I want so over chef fish. San Kumo years in ye de ye, and fear me a centrum, and Ramano a de can share.
That if I want fish, I can get fish.
Someone himself, I'm a person, chef fish, yeah. Mr. Mitchman, your fish, you. Near me here, everyone chan Peter, and I say, Pepper said, Ube de Massam so. Persemina, Nipper, Bra, Bidimachi.
My
me hie nipa bi a wode aduane bɛma mmakyi ɔno wode m'akyi me hie nipa bi a ɔbɛka m'asɛmpa na ɔbɛbɔ megyedie ho ban me hie nipa bi a ɔdɔ me nipa bi a ɔdɔ me paa no na nipa bi a ɔdɔ me na ɔdɔ deɛ yɛgya ɔsoro asoma me sɛ memɛyɛ no wei yɛasɛm nyɛ asɛm a tumi ni mu ɛyɛ ɛnyɛ asɛm a gyidie ni mu anaasɛ gyidi akotoɔ ni mu nso yɛasɛm nyɛ nyankopɔn wɔ soro no nso no n'adwuma ɛyɛ nti no Peter mebusa wo sɛ mebusa wo bio sɛ gya wei nyinaa gu w'akyi na kɔ wiase mu na kɔka m'asɛm na di adanseɛ na som me na yɛ adwuma ɛkɔsi mmerɛ a nso a yɛbɛku wo te sɛnea yɛku me nso no na ɔgene Peter de nkɔmmɔ no nyinaa wie nso no ɔte n'ani ɛtwe ɔmo a na wɔka no ho nso no na obusa wo sɛ mo nso no na mote sɛ monte nneɛma ka no sɛ te sɛ neɛ pilate anaasɛ adwuofoɔ no so na wɔnte nneɛma ka no nso no nanso na modwene sɛ saa adwuma yi nso no ɛbɛwu sɛ wɔku mmiɛnaa anaasɛ mo nso no na mote sɛ wɔn nso no na modwene sɛ wɔde wɔ mewu a mewu wɔ cross no nso no na wei nyinaa sɛ adeɛ a wɔbɛtumi adwa agu anaasɛ nkwadaa no nso no nkwadaa mebusa mo sɛ m'abrabɔ ne me dɔ anka ma nkoma ho a ankyɛn wei nyinaa ana me nuano mmaa ne mmɛma mentumi ɛnkasa nkyerɛ nea ɛbɛba wɔ ma a yɛbɛbu yɛtɛn wɔ nyankopɔn mmienu no so no nanso no ɛbɛyɛ me nwanwa sɛ mmerɛ bɛbu yɛtɛn no so no sɛ onyankopɔn mmu sae saa asɛm koroa nso a kristo busaa peter no na a wɔbusa no sɛ wodɔ me anaa medwene no sɛ awurade nyankopɔn ɔpɛ sɛ wobɛhunu sɛ wɔ yɛabrabɔ a yɛbɔ wɔ saase mu so mmerɛ a na ɛyɛ nneɛma bi te sɛ nkwadaa no yɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛbɛte ne nsrɛm ka baako bi nso nsɛm a ɛdi kan no a ɛdi mu pii no nso no ɛkyɛn wɔn nyinaa no asɛ na ne nkyerɛkyerɛ nyinaa nso no mono mɔwurade ne mo nyankopɔn momfa mo akoma nyinaa ne mo sunsum nyinaa ne mo ahoɔden nyinaa ne mo adwene nyinaa ɛdɔ no na sɛ saa mmerɛ no nso no yɛbɛtumi ayi awurade ano sɛ ane awurade ne awurade wonim sɛ yɛdɔ wo na saa mmerɛ no nso no ɔbɛkae sɛ neɛ ɛhia paa wɔ dɔm no sɛ yɛn nso yɛbɛdi yesu kristo akyi da biara no so no sɛ wodɔ me a di me mmara nhyɛ so sɛdeɛ yesu kae no so no nti yɛwɔ yɔnko a ɛsɛ sɛ yɛkɔ yɛbɛka asɛm ho nkwadaa sɛ yɛbɛbɔ wo ho ban nokorɛ sɛ yɛbɛka yɛwɔ nneɛma bɔne a ɛsan sɛ yɛbɛsesa nokorɛ sɛ yɛbɛka kyerɛ ne nnwuma pa a yɛsea sɛ yɛbɛyɛ nokorɛ ni yɛwɔ brabɔ a ɛhia sɛ yɛbɛbɔ no sɛ yesu kristo asuafoɔ yɛntumi nyae na yɛntumi nkɔ yɛkyi bio sɛ yɛne yɛbɛhunu yesu kristo nyankopɔn ba a ɔte ase no nso a biribiara nso ntumi nyɛ sɛnea na ɛteɛ no wɔ yɛkyi mu no nso no ne wuo no nagye nkwa no yesu kristo wusoreɛ nso no ne nea ɛdi kan ma wɔ kristo ɔbrabɔ mu no nso na saa nokorɛ no nso no wei ne adeɛ a ɛboa ma nnipa galileanfoɔ a na wɔkyɛ fish no nso wɔdane wɔ ma wobɛyɛ yesu kristo asumafoɔ ɔno nso a of course, wa sesan ye koso wiase mu wiase ya timu ne nso no media dance ye se media dance ye firi makuma mu nyina e wa ho den a me wo nyina no e ka kire nipa bi ye obete ne maker no nso no me a me ye yisuma fo ye skusa asuma me nso media dance ye se sane me wo nyina nso e wo Yesu Kristo asore e wo ho ma a kire ya ho tefo no na mo amon so mo nye yasore ma yinyin nso no me ye ka kire mo se ye kire mo mo mra mo so na na mo timi fie kire no na mo yasore ma na nso mo nye yasore ma nyin nso no ye ton sa from se mo mra mo twem ho fri e wiase boni ho na mo mra emedi di wo Kristo puna wa toma yinyin nso wa ton sa friend say yemra na emedi no kure na emedo rade na yenso yomo ano na mekasa chi nyina say yemomode ya se benye didi me ton sa friend mission nipa bia na watimi ya so pattern for no ya return mission no mo sa mo mra sorry mi nsuno mo a makwa wiase na makodi Yesu Kristo asempa ho na modi dance ye na sa juma no nso na makoye sa mu de kwotom sa afre ni pabi nso omra sa omra sori mu nso na so sa juma mu ye no nso na ehia sa ebese samu wo ma bra bo nyine ye mu nso no mu a mu ye emra wa ne mrantie e wa sori mu nso me ka kire mu se mu no onyankopon na momo bra tene ne na mu wa juma dimpon dimopo asa mu ye ehia sa mu ye a bit sene president Monson e kan e nura nso no moja awosoro nso no opese moye na djuma na mudi na sem so wo ma bra bo nyin na mu to all within the sound of my voice in this conference on mo a oti mani nyina wo san hye mu nhyaye mu nso no Yesu Kristo ne eba na e kasa chire se ona mre nyina so ka kyen se o busa ye nya mo baako baako do you o busa ye se modo mi na
and for every one of us
na ye mu biara nso no metime busa saas mi ya no na mede metine ne ene makoma nyina ebeka se Ani Erade Yedo Papa Yedo Pa and having set our hand to the plow. Na then so and I'm saying de yen sa atun semun sino. Yen to yeni and show your chili be a wall. Until this work is finished. Yebekoswa koyo juma and kosi mre se yen su yebe wo ye bedo yebe yen yemen se nipen yina bedo ye hun yon hun. Wo Yesu Kristo demo. Amen.
Beside me, would I do the thing?
are very grateful to the
Tabernacle Choir. Ewenyum dededa ngudi amai anopei. Nia obeka se chatu ewa sa session ewe yedofu prop President Thomas S. Monson. Na okase we are choir number two. If the way will be full of trial. Bear it not. Na Elder Keith R. Edward, aye ye ni see, and Ra se awesome se 17, ebe bon pa ya mai.
My beloved brothers and sisters.
Sa conference etoso edionan kron a ye bo mabaso October etoso 9 afi ape mahankron ediosia miensa se me mekadu mienu no efie edionan enan e wapa e kwan bebre nsu emu no obeka se nia 80 e kwan 80 se mekasa e wo tabernacle won bra mekasa edikan o general conference bebre niema bebre na asesa efri saa da no afi ape mahankro adiosia miensa no yetra ewie awiase mu abakwase mu ye maye nhira bebre nanso no edru bibia na eden se ye behwe ohaw enne niema twa ye ho asia na emaye paaba na mehu se senia ye behwe bone no kwanzo no ye nko ye chibako ni ye hwe enhira a warriors brabo em enne enkitinkiti a emre bebre ho no mpa na ye bu ye ni egusu ye betimi anya enhira anase nije bebre se mehwe emfie eduana na na atwa mu no eduana nkro na atwa mu no na esu ahu bebre bi era menya a ebie ni hon ma eye ehu bia empo brebi hon ma etimi ebes twema ya na enye bibia ehu bia e bibi kitu e bi enso no sa odu ani ko wachi a ni nyina eboa abrabo enye emu bie ni hon ma esu empo me anso ma brabom na me bo ma baso ze mo beye sa esu ehu ni edi kan no se mo behwe ma brabo mu na ma hwehwe enema enhira kese anase ketua a wonsa aka na eno ebehwe wo den ewo enema amenya ene nimdi amenya wo se yempa ye nyankopon tie na ma yempa ye nso bam yet she second Nephi, the book of Mormon, mwa. Or say a nipa or horse and a bear on Benya and Niger. Namidia dancing, sir, sir, and Niger no eba, our bra, ye who, sir, yea, ye bit me, ye a japa or was run edding, kutaho, our empire boom, nasa, empire no sooner, or tea. Now, or the near here, my eh, beer, and yet a quaint. Sene anke ye pese ode mayen. Nenso no obe buwa mayen mwaye. Yenge eja pa osro a u nimu ye na odo ye. A iwe peye. Na opesi ye nije. Onse ye bo. Se bre unwase. Na unyanko pon eja no ebe diwe nimu ode onsa. Na wama unpa ya bem. Na sad bre me pese me kasa kakra emrekito ye dia man won nema nkitinkiti bia menya ewo bra me bompa ye na me ye bua me mpa ye na me di mani komachi a de enhira bebre bra ma bra bom ene afoforo nso abra bom na jona naze ntima ya me chochoro we vs enfia betwa mu na ma cho nema ma kuma akubia nka abua me ma metimi akan efi apem ahankro adiosia enum no ye ka se menko state conference bi na menko nye enhiemu wo South Pacific ho na meko sa na eno ne di kan ya meko sa ewiase efa mu ho no na enya de a me rebe fida
na bebre na no eye sunsun mu na mekoshia empenifo ene asori ma ene missionaries na memenda kwasiada ni memenda ye February die to so aduonu ni aduonu baako ewo Brisbane Australia na ye koti Brisbane steak no na memenda no ye the missionaries district president na ni afa eben ba bia na ewo no na metia no no bibi ba me so se ewo se mitimi ne ne kasa na me ma no efutu sem bi ai mitimi mesre no se obetimi aboa me oba ka me ho ne yakọ kwasi ada enhye mu ni bintu se na ebe ya metimi ene na kasa nti kwasi ada no ye wiye ne nya no hokwa ne ne kasa ai echeche ne ma ewo so ye se wo ye district president na ye yesa no wiye no menya atenka bi se o se mekyere no bibi pefe ewo missionary adwuma no ho se ne ebe ya ono ne asori ma ne beboa onwo nwetu onho ahye se onwo be ye missionary work ewo adwuma onwo ye wo safa efam ho no na eho na mi esua se se na papa na ono nso bompa ye se obenya ekwan a obetimi aye se missionary adwuma enti se ne amene ne kasa ne ebe ya Empire na yabua amano eye bibia ankeye kitikiti bi nanso no sunsun no eka makoma ma etimi bua district president no ewo kwan a otimi ebu ne nipa odi onso se ne ebe ya missionary adwuma no bekoso menu anu merima ne ma ewrade ebotae no mribia no ebam se bride ye hwe ye tie sunsun no ai kwanchre mi nya mi wogidi ese mredodo ko na yeye niema wade a sunsun no ade brain empredodo no anu ewrade no enso ade nnyuma ebehye yensa mesua se bra mi kasa mi kaino emre bebre nze mem em monto honmo enka oti efri sunsun no ono mribi na mewo mewo Salt Lake baby a ye dware ewo ho na e ka makoma se menko university ayaresa bia on mo enko sra madam fubi a na ne nan emu abubu enti no wantimi a en nante esan yare bi e ba ne ho enti me free enso no mu ekọ hyehye menta de na me call hospital me call na oni hospital ne demu ho no ena me bisa no yesi ebia na okọ swimming pool me bia ye dware no hon mo if is a hon mo na onwe ye exercise etitro ngupom no and pass me call na hon na hon mo na ono ate ni wheelchair mu ena we pia ne ho ede akọ na okọ pool no be bia na emu dopa no ano no akwa ko je ono ena me frẹ no ena odan ne ho na obabe echi ame mene ni sra me sra no me di nkoma ena mde ni ko ne dan mu ena me ko me san koma ni sra na echi no me beti se madam fo ne ka kire me se sa da no na ne ho ayira no na bibia enko ye man wa dwentwen se nka ono ay kwa kokum ne ho enti no obompa ye se enka ne ho be free sa ohaw yi mu na odwen se bibia empire no na onya emuaye nti okọ pool no enchen senka ordinary wheelchair no ekwa koto bibia adọ ewo nsuo no na nko awu na me drew hon mo ewo emre ane ehun hia pa na menim se na eye etinka menya efrisro menu madam fui otena ase emfie bebrem ema na nigi Emma asida ama asida na eye manije se sabre no mebeye onya ewrade no ensemu ade a metime ede boa madam fui ewo suminpo no da bi o so a meni sister monson ekosra ye nanfufo bi e na e ka makoma se ye nko kronum tie ye tu kwan ko echi ekosra oba bi a wawu a wanyi na na your friend is Zella Thomas na sabre no na ote baby a yede ayarefo akotna na se awia no yekoto no no wabre utim no se odampa no so din a wabre na Zella na nefra but meti yemne no ohu nipa kwa ya ba na obiza ase mema ni enshira na na wa ye wa ye yise opeso ogbu no ko neja efie na 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 sunsuma ede e wasumje wo eden mu no na yinyina enim se zabre no na enche bia na obefri asase su zala eso mensa na o no o bompa yesa na meba hon aba besra no na mama ni enhira na menso meka che ni se onim se nyankopon ne kan akoma se yemra ne mesra no mefre ni mumaso na meka che ni se e min hun ne biem e wa asase su sa na e bae na owe adre chenye no na sani ametimi edi arechiche eni asunjie ma zelano na eyenhira ma menno no eni ono sa ekwan a ye fasum enya eyenhira e ma foforo no eba ebra ye ni naso that be anajo eye afi apema hankron edi otwe miensa ne enan na bronya mrem ye ko mountain midway ewo Utah bra na ye wo fie ho no na na awo abapa na na ye pese ye se ye fie ho no bibia ye edadin enti ye ko ho no ekɔ hwɛ na bibia ye okay ene ye dan ye ni si ye ba so le ke ko ye nim kakra bi ene ye ka no ejinan na afa ejai wo mu no adum na ye nya ba bia me na awo ending me say da sani ade me sa na dwono enti kakran kakran ye ye se ye be nante akwa kura ben na kai bia twetwetwa ho obi abisan ho na akire no baako ejina na abamu abi ebai eka se opese oboan na akire ni hu se petro ay wo ye ye kan mu no na I emu aye dream because if he say I want no achi petrol no na sabe mu aya owa I attempted to reimpose adwen pay ebo aye de ekọ ye fie ho na me ka se metu anka o si da bi onye na o se mami hu se o ye boy scout ni na o pese o ye bibi papa na mes me kire ni nipa kwa me ye na me kire se manage e wo sa ekwan a waboa me na me hu ze na yobi anka sabre o ze nka o commission enti me biza anse na wa hihye hihye se obe commission na o se onye hu ade a opese wo ye na ne ma ne juada so no me tro krata e de koma sa abemu ei e da na se ena sa akrate me born abaso so onye ne ho na onkoye mission na medim krata me amatro no bako esan ehie mu na medicine sign ba bia e ka missionary adwuma no ho enso e ma no na otwe achi no ne maame efre me ena oka ze ne banon oye abemu a oye sronko na emum na esan ne ma bia aba na brabo mntino sa opepa no word dodo da so beko akosum nyankopon wo mission no na eswati nti one ne ku abompaye amano asenka ne kuma ebesisa na debia on beko temple e wo provo no on din din eto krata so se ye mompaye man se bi ekwan bi so no on ne kuma ebesisa abeye papa no asan aba benya opepe na opeso osum nyankopon e wo nokremu no na ne ma me epese o mi hu se ono ohwe sa da no ade e ko so anajo no e wa na awowo mu se eye se ye bo ne mpa ya wa bo no e na ehumu aye e ba no e na me ka se me jitum e bosumi bebre e betwa mu na ye ne won kasa kasa ene sa ba mu adi nkuta ho me ni sister Monson e ko enzi ye kwa kuja ne kwan se all commission bra na okọ British Columbia air of Vancouver Canada mission na na eye bibi se na e wose ye sia men jeans se na ye e bibi keke na emomunu mejidi se
na ye empire awrade no ebua maame no ne papa no empire no nwa bo e de ama onwo ba onwo do no ebi o no menu anu ma ne mema ye nga japa osu enim ne ahia nyina na obeboa ye se ye frɛ no se omboa ye a message this se bibie ni hɔnom a ehaye a esa anase ehu hia ewrade no enim ni nnamu ewo ya bra bom bibie ekɔso bia me pese me wie a me ka asem bia esi nansen ya ewo anya ensusuanso woni pa bebre na cultures baby, I was Kansas City Temple. Say, on we are a tree or bra, ye baby be a temple now. Now, I same way say, I see what Kansas Temple City Temple. Now, me tea and some I see our bra. Now, I dear Bechina, ye baby dedicated temple. Now, Sadia ne cost no, and ye be a ne is sacra, name of Naya Sunko. Na senior cultural event bia ekoso wo bra ye bi temple ano no Kansas City Missouri Temple District ano na onwa ye onwa practice sa se bibia be ko fefefe na na wo so na eba edan kesi bi mu eye memenda no anopa no na onwa ba be boabo onwo ekwan on be fa so be bi on be wuram ene be bi obi a be gina ene ekwan e wo se da obi ni obi a onwo gina ho ntem a choir was on with free, baby. I dear near Coston. Maybe Bia was on with A. Bia, send a bear die, be drew on. Obia be hun a juma or so, or ye. Send ya, I didn't drew on my best, says a more quadria, dear man. Now, the entire production. Sadano. Now, I was a omu egg tin and near me being so a good infoniso. As it drew on my ube yinisini, asher. Ama obi ahwe na bibia no ngo edi gufudie nso bia na ehu hia ade a ngo ba beye no na ninna no eboa mo ngo ko ba nia oso ngo ye biem na sa video ade we eno na na bibia ejina so na sa ade a ofre no jumbotron no na enye adwuma technicians work frantically onwa onnim fidie munyuma aye adwuma se onu betimi aye ahwe made we aye ye bra na I was in konwudi a practice na me ochro sadi we se Susan Cooper later explain etre bra onu free and she say dikan ekwa kosi ni etwato no na bibia enye adwuma na ye hwe and she say so e ho no na ye nim se enya dia ye ho din ebetumi na mom ye wo adia na emu odun pa enkwala and pemian sa e wo e fom ho na wo se e ko ho no e ko ka kire on enema e ko so na ye hwehwe onu gidie nso na ansa na hwere a pair obi abeba ne ade we yakoso ne sa emma bunu pemiansan na bunkotoje wo form ho e bompa ye bom na onu bompa ye se sa jumbo trump onu onu hihye ho ne ma no sunsun be ka onu nwa hu ade a e koso no nwatimi aye na nyankopon emma onu tumi a onu onu ntimi nye no emma on betimi ahwe so aye na maame ne eka se eye empire sa mabunu onwure mfida if na nye se efom ho din na mum sunsun no enane onwodompem anche bia na technician fo no baako etrumi ka bai ebe ka che on se o how na na ye no nwehu na onwa aso anu na odwin se eye bibia che se onwuti na ayeye na enkwala no de no nwunim se bibi papa bra onu ye kodru sa edan mu ne nim o hawa na akoso na emu makire no ene ye ka kire na sa de no ne ti no na eye ade fefe ai ya onwa sisi hu impo ne e fe pa ni bia ma hu enkwala no edi sunsun kese e bai e ka obi akoma na obi ani ba bia na oso onwu ye ba bia oso onwu gina ni ba bia oso onwu fa nyina
na esan ne course ni ntino ne ma bebre ho ma onwa nsua ne biem ni bio a mbetimi a polish no nanso no obi en ho hun se bibi ekọ etochima na ewrade no e ma ensunsunye ebem mi hu bribia no eye me nwanwa senia ewrade no etimi e ma enkranhye na odi ni ni na himan mu na osanya ebre eka obia nkrokro bia akuma ewo culture juma yeye wo jumbo trump ana nenso se otimi ye na oye no eye adanse die kese ma me menu anu merima ne ma ewrade no ewo ye nyina ya brabom o pese o shrae o pese ye hwehwe ne mo a na o di anim no o chreye kwan na o tie na o duwe empire no ye benya enije e wasase su semprempre e wonia o hwehwe amae mo me ye hwehwe ni shra e wo ya bra boy mu me bom paye e wo Yesu Kristo dim. Ya jinkwan. Amen.
Holy Father.
Amen. This has been a broadcast of the 182nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.